kuonyesha sana za maonyesho sasa moto
nakwenda kukiringa
Tanzania kumekucha
kweli
Tanzania kumekucha sana za maonyesho sasa moto
nakwenda kukiringa
sasa moto
nakwenda kukiringa tunang'ara na sana zetu
muziki wetu na ngoma zetu
na ngoma zetu ongereni wasanii wote
muziki wetu
muziki wetu
na ngoma zetu
na ngoma zetu ongereni wasanii wote Tanzania kumekucha
Walidhani tumelala sisi sote
Kalondonda kana mikira yewe
Kanegi kalondonda kana mikira yewewe
Kanegi kalondonda kana mikira yewewe
Akalondonda mama Akalondonda kana mikira yewewe
yo 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 yo
Akalondonda
yo
Akalondonda kana mikira yewewe
Kapungu
Koyera yera koyera
Kapungu
Koyera yera koyera kunane koyera
Kapungu
Koyera yera koyera
Kapungu
kwa yera yera kwa yera